ngobo ulisinkwa mzala singumzimba wami shoshene wayini ngoba ligazi lami kepha uyomphila kathathu phambi kwamahumusha vfv omunye wenza umbhekisela phansi.